studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakira be heli wona e jam handen eden goni alkamisare noga e jetti lewru mars 2019 sappo e yamda jabori maslima chapanena e joy usman nyal buldo kabaruji do fili dambale to bogi janneto on compétitivité vidé hakillaaji ana imme leggele yogaaji le cercle koro yimbe jom en kaborde koliti wiide dokki balde tati yimbe kere gura ganga esege joppanu kuji muben de dem balde tati kilo pomme de terre waran sotter buudi debe seva le lewru porka warorundu o kabar hokama beta ko gofarnema o kidum leddi modde kawrital ne kawrital humini be golle mudun jot hala hakunde jamare fa gofarnema malifabe le gedelati de le yewtogol lamul lobbo nena ana wondi e wadede yes a ide hebi ngo hakilo kawrital gal fu i beta ko o bomako do yidi woni sembe kabaru diki kida ko bismillah modon hedade sijo tamani jompen kaborde jankini himbe gelle nay leila mukkor nena ebe darta e leede nena ebe darta le badde tata himbe de nokkuje gonde le cercle koro joppa nokkuje mu bende di kabaruji lamunkobe commune koro on dukki tadalal wiide dum gonga non di kulbini di nena umini hakillaaji himbe de nokkuje e wi himbe ton won jaati wondube eggude nokkuje mu ben yaade le nokkuje godde jokko mer koro nen holiti wiide kanan kobe militaire e martinam kumpa kabaru mudum fabe dore ne fam keden usman diko
oorambe wabbe yagginaango ngo yo leydi Burkina Faso juuri ko heɓa nande heedi toon ɓe pilike gure kere gura ganga kañe e wuro sege ley cercle koro o nde amiri en ɗeɗo paale martina kumpa nden fawar yardiɓe commune o ɓenɗo hoore martini kumpa soldat sen cercle o issa sagar jokko maire koro wonko sofani en keɗo ɗen ɗum min ɗo hoore mi martini kumpa laamiɓe ɓe fawarde ardiɓe soldat si en kabaru ko yimɓe jogiɓe kaɓorɗe tedduɗe gondi e filade gelle kere ganga gura fawarde e wuro segengo ɓe yimɓe mu e darda joppa nokku o le ñalaɗe tati ono ardiɓe bangal golle soldatengal wonɓe gaaɓe du mi martini kumpa gendarmerie ɓamɗe dabere du fa ja ndena yimɓe wonɓe le caɗele heedi kerol hakkude commune koro o e commune kani e tiw fadde nden noon laamiɓe commune aji ɗi martini kumpa yimɓe toon ana gondi eggude ila beeta hande so joppa nokkuje ɗe yimɓe ngallude koro nde mbi ana kulti ndenago mumɓe e kolliti hande ka eɓe himi hoore mabɓe e joppidama e himi hoore mabɓe e ley battane keɗɗana keɓe cefi ɓe guuri hande ley kulol ko saabi ɗum saabi de handen ɗo mi joppama e himi hoore amen e ɗum hanina saabi ɗum famminaki feyi ko guure yogaje egga gengaji mumen batte hultude murtude wonkiji mumen handen ga koro ga min gana reeniɓe feyi kabaru ndenago noon ana yaafo ana gano le région o saabi dabere soldatengal fay wotere ɓamaka ɗo gonɗen hande ɗo fay ko ɓe gaɗi yagginago fewde ɗeɗo
gelle
yo beeta alkamisar hande yaggigol baarole ñalaɗe tati timmata ɗi guidali gaɗi wattu mo ñalaɗe ƴaɓɓiɗe ɗe wuuro ogo sagu ngo hippano fa civili en temedere capanɗe jeegon keddi hen le région o ɗo gonɗen hande ɗo gollirde daraninde kabaru e martin ko kumpali larme ɗum dirpa wi andana oɗo kabaru yaggingol
le o wattu goto ICR ana wondi e wadde immadaraji fa faabo ɓe masibaji kewti ley bonande gaɗaɗo ogo saggu o hono daranade fa ɓenaɓe ley cuuɗi dogotoro duuɗi dogotoro e daranade sawrugol mabɓen e wi hooreɓe nde gollide immadaraji goɗɗi garan waɗede ley balɗe garoje fa ɓe darane ɓenɓen himɓe bangal neɗɗaku nen ɓe himɓeɓe torraji kewti keɗɗe ko germain mihu keƴaɗo haala CICR wi Ibrahima Harouna Diallo dow faccitago Ousmane Dikko
min dokki daraniɓe cellal mobileji fa yaafina adugol barmoɓeɓe yottade suudu dogotoro ñande asawere nde golle amen heedani waddudu barmoɓeɓe fa suudu dogotoro motti kañum e daranade safare mabɓe ɗon e ɗon min dokki kaaki gollirɗi dogotoro jaafinoji jaɓɓade barmoɓe hewɓe ley walde kaaki gonnoɗi gawol ɗiɗu gartirama motti fa barmoɓeɓe darane joni o miɗen gondi noon e huncande hoore ko yaawi fa min noto yimɓe ogo sagu e wonkiji mumen cottiɓe ɓooyi fu cakkiti yontere nde ɓe ballamɓe
sakiraɓe fa ɓeydoɗo ɗon fama andoɗo mbaji ƴewde ɗi kabaruji fu ɗo helloji amen facebook et twitter fa dokkonto ko woni hakkillaji moɗon oɗo mbawi noddude dow ɗi numéroji ɗiɗi capanɗe jeɗɗe e joyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗe e joyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi jangino be sinnini be sappo e joy lewru octobre hitande 2016 an ani wadde murtere golle wonde neno kande wadde balde noga e tati fuddude sappo e joy lewru avril warorou ndu neno dum an holla wide classe uji uddete kasen fa sappo e jeddi lewru me hitande 2019 gouvernement o holiti wide cioggu pom de terre buitete le nokkuje dum remete sanne hono sigaso sigu e kulikoro kilo goto waran sotere buudi debe sefa sini lewru warorou ndu nati o kabaru hokkama le timode botu kawrintin do beta ko ministre komini do kebal remobe kanyi e gadobe jaagu mudu non jaagu pom de terre tawta nyamobe kede ko alhasan ag ahmed moussa ministre jaagu e kirundiral wi isa samage do fakitang ousmane diko
Nous avons
Mendoki do choggu pompiter hana yabbaade hedi rema be faawarde soodo fu le nokkuje do remete fa heewa do chogguji mum pidaama e nokkuje yo tati region sigaso segu kulikoro katidu anahen chogguje de nokkuje ngoni tuugeteede le pale leedi meden di fu le lero averndu choggu mo demawo e nokkuje sotita yimbe yo chapantati kilo fu choggu soodabe nan chapantati e joy kilo fu le lero me hawra e korka choggu nokuje nemaje pompiter de yapata ko chapande nay kilo fu codo non yo chapande joy sodata kilo fu
le kilogram
jot hal hakkunde jamare pawi do dow lamu lobbo wadi beta ko do bomako do faanda botu o fa mo ISAID it jawdi mudun yo fa gouvernement malifa be do kabar mudun kasendu fa golli dal wada hakkunde balé société civile e gollirde communauté habre yurku yurkuji kede ko madame Jara Zainabou Ndiaye wi Zainabou Konaté do facitang Ousmane Diko
Nous sommes là
dans le famen calde do yetade famnu lam lobbe la torto sabede me martani kumpa golirde kaboje anakani halde falaba golleji mu en kany e ko imani fayibe pamana faabe cendade golirde kayboje e ciudi sariya habu golle yurku ana jodundire e kewde mon fu ana jogi hen ko gollata gedal kaybawangal gal be labbi nanta yimbe gal wawa lomtade sariya kana sare jokkute e golle se ana foti sabede satuji kele yogaje golle ngodata don jukkugo golle dogata do ardibe gollirde donata
de prendre cette décision là
batu arandejo nannobe jawdi leyleede kaloje francine kore fuddi do mali do dum wadan gollidal fa hakkunde dum wadan gollidal hakkunde entrepreneur en kany en nannobe jawdi o wadan hakkunde dum batu o wadan hakkunde noga e jettiyade noga e jenna lewru mars ndu do bamako do faanda mudum fa nannobe jawdi ngatana hakkilo leyde afrique kaloje francine kore do fa baade kebal le nannobe leyde galbe nyande fu buri hewde lengal lure bamako de nyande de fu den nokkuje buri battaade ciude ngol battagol e wi himbe yogabe ana wawi wadde kuteji bangal cialal fa beedure dem famu kedden Ousmane Diko
nokuje dabaji ciottete noddete galbe ana kewi le ngalure mawne de yo kabaru mo wawa latade tawe kutengala e mudun hakkude yimbe kanyi e sottobe be e wi yimbe non lungol dabaji ana ko bonitata hendu fa ana wadana hawaldu wayditade mamadi jara gondo fala jabon ko sefi kedden dum
antil la fiya
on boni ko no dum worgino dum wela fi nokkuli be fu bubi nokko an lumbi dus fi awawa jodaade yimbe la be fon andini dum femeiro an andini dum hunde miden kaja wakkati jono o be tino be puttina ido dabaji bangi an
o bakala ma fene
sotobe dabaji be non galda e go hakkilo e wi mabbe wonde bangi dabaji waddata kute fay goto musa goro jokko hore galbal falaje gal wonko sefi kedo den dum
wulude ba fo dum hendu non wala fu ko torrata ko nayri bangal cellal bi adama yibbe be galda anton bien ido torra cellal bi adama tawe ne dum wana wo
a wi meri no de nokkuje do dabaji ciottete kana wonde bangi ciudi e wi horebe mudun dabareji an gonda fa kaado tidal hebene jogala bakari dambeli mer bananka bugu falaje wonko sefi kedo den dum
gramal tenir la no worino dum yafa fi yimbe la be kany ngul don wala fu dundu dum midi neddo kany e daba dum yafa fi sabi de daba wal tawrede nyaw so ma sele battadi dum tan o do nyaw an wawi rabudi dum kaja o do tidal hebene
lebi handen de galbe yo nokkuje do yimbe egube le wuddu leedi balata beda yimbe ananda ki ton le dontude hebenede do bala
studio tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sakira be nyandaro en kabaru jingon ile region aji meden di en puddiran kajolo leila musigaso himbe gelle nyakkon golo dugu e lo figue en bas an wodi hakkude mu be batte nokkudo maro remete homo fu enen e gelle didi an hakkilo mudun nokko kan jeedun e wi himbe ton pati bas o mawno hakkune mabbe golle nokko o darnama fedde humunide kabaru leji to kajolo to jodde ke boto alal bare kenya do kabaru mudun kabe kol jiidu wattu joni on diwran donki wadde hakkunde mabbe walde sukaabe burem nenno ana wondi e jonte kewde joni wadde burundirgol nen burundigol wawdi timude bindi e jande hakkunde cuudi lekko jande leere kanye e second cycle ngaji fanda mudum fa sukaabe lekkol be nenno beydene faamu nenno darbe don burbe jangude tatombe kollectivité ndokete genari go hakkilo weli kanan ko be burem kambe koy mabbe ana ebe kollectivité nenno murtereji janginobe di ana mbayi wadde kutteji ley nenno latugol sukaabe be yimbe jomben kaporde nena kippe hankembe kuliti wiide wattu inerto nonde gendi gawondi le dande noddirtende no dande noddirtende satuto gawdo kippe le nokku pam UNICEF nena be nati be nabido mobile 4x4 gollirde de tiagal mudum be kuliti wiide himbe gardien en jeego gonno be nokko be pidum en gendarme en ana gondi e wadde horngo wattu joni o sakirab do kadu di kabaruji ka kedde hedade handen yo alkamisare no yewtere sukabe de ana wodi wassalam. See you tomorrow.